Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi turagera ku nkuru ndende y'umwana w'umukobwa warokotse Jenoside mu Rwanda ruruhinja mu mwaka w'1994 yitwa Uwanyirijuru Rose Linda yisanze muri Croix Rouge ku Kacyiru aho yavanywe n'uwamureze. Uwanyirijuru Rose Linda ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka umuryango we yatuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Niboye akagari ka Niboye umudugudu wa Gatare.
Barandangiye ko umuntu yahamagara hano akarangisha imiryango ye yabuze muri Jenoside kubw'amahirwe gushobora kuyibona cyangwa ntayibone. Njyewe rero nakuze mbana n'umukecuru numva ko ariwe mama wanjye cyangwa se nyogokuru, ntabwo nari mbisobanukiwe. Ntangiye kuba mukuru umusantumye yajyaga aza kudusura aragira ngo ntabwo ndi umwana wabo barantoraguye muri Jenoside. Sige nago Jenoside nari nasimusobanukiwe kuko bambwira ko Jenoside yabaye ndi umudede. Yego, hanyuma ndikereraho sinabyitaho, ariko maze gukura ntangira gusobanuza. Nyogokuru wanjye rero uwo wandeze aranyitaza ambwira ko baje kunkura muri Croix Rouge Kacyiru kera ndi umwana, ngo baje kumfata mfite imyaka 2.
Yego.
Noneho rero ambwira ko muri Croix Rouge bashakaga abantu baza gufata abana bakabarira kuko abana bari bamaze kuba benshi mu kigo. Icyo gihe rero muri Croix Rouge hakoragamo umuntu umwe muri famiye narerewemo, uwo mugabo bambwira famiye yaranze ati umuntu wumva afite ubushake bwo kufata umwana akamurera yaza kukazemo baratanga abana. Hanyuma umutante umwe aza kumfata, uwo bramere wandeze yari mama w'uwo mutante. Uwo mutante arafata aragirana amasezerano igipapuro ndagishyizeho undi barakeneye muri Croix Rouge. Hanyuma umutante arapfa yansigira uwo mukecuru ariwe wandeze ariwe nari nzi ko ari mama wanjye. Kubera ko ibyo bintu yari yarabimbwiye ariko simbyiteho ko nk'umuntu aba abishugurika n'ubuzima biba bitoroshye n'iki nko kwiga n'amashuri, ntabwo bwari ubuzima bworoshye, ntabwo mudasa utishoboye bihagije. Mukecuru yari umuntu ushaje udakora, basabaga ko anderesha abandi cyangwa agasaba ubufasha mu bana be kuba muha amafaranga, byari ibintu bitoroshye. Maze gukura rero njye mfata initiative yo gushakisha amakuru ese nza hehe, ese muri Croix Rouge bamfashe bankuye hehe.
Mbere y'uko dukomeza, uwo nyogokuru, uwo mubyeyi wakureze nyakwigendera wambwiye ko atakiriho, ni kuvuze mu kanya, yitwa nde?
Yitwa Bitaremara Jeanne d'Arc.
Warerewe hehe, wakuriye he?
Yaraje aramfata tuba hano Kicukiro, hano wenda kugera Rwanda.
Yego, ndaharuzi.
Ruguru Gatara amazu niho twabaga, niho namenye ubwenge tuba, ntangira materinere hano kuri primaire ya Kicukiro. Hanyuma icyo gihe nibwo yapfuye rero, kubera ko twabaga mu nzu ari njyewe nawe uwo Rutaremara Jeanne d'Arc na nyina ariwe nyogokuru. Yarapfuye nsigarana na nyogokuru sasa.
Yego.
Uwo nyogokuru akaba yitwa Mukarutanga na Godirere.
Urambwira yuko umaze gukura wagiyeyo ku Kacyiru muri Croix Rouge, hari n'abanyuze hano mwaka kuri rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga twagiye tubonera ababyeyi. Ndasaba Imana kujya ngo nawe bizakubere gutyo, ariko mu gihe tugiri muri urugendo rwo kugira ngo tumenyane n'abumva ijwi ry'Amerika bakumenye, kugira ngo nibo badufasha cyane kugira ngo dushobore guhuza imiryango, wowe ibyo bakubwiye muri Croix Rouge n'urwo rupapuro baguhaye bakubwiye yuko wahageze ute?
Urumva maze gukura mbitangiye nagiye mbaririza amakuru muri sa, nabanje gushaka amakuru muri sa niye nunze se bonzi kiki ese babonye iki. Bambwira yuko mbere yuko Jeanne d'Arc apfa uriya waje kunyikurira muri Croix Rouge hari imiryango yamuhamagaye iba mu Butaliyani yamuhamagaraga. Nabwira yuko ngo ndi umwana wabo, ntabwo mbizi niba bari ababyeyi cyangwa se bari abana, ko bamubwiraga ko ndi umwana wabo ari famiye yanjye. Baramubwira ngo nibaza mu Rwanda barifuza kuzaza kundeba, ngo arababwira ngo nta kibazo. kubwa mabirwe mabirero abara yitabye imana yitabye imana iyo connection ivaho uwo mutante wabinjiye rero yarambwiye ati ifoto yawe yari iri muri kuraje abo bantu barahamugaraga amaze gusa nta n'umwe wabyitayeho ngo ajye kumenya ngo iyo nimero yahamagaraga ni iyihe njyewe rero nagiye muri kuraje nshaka kumenya ngo naje muri kuraje mumpuzehere mumpuraguye munyatsende baravuga bati ibipapuro byinshi kubera ukuntu ngo hari bitangiye kugenda byangirika ngo babijyanyije neza mu busisi bansaba kunkorera request kwandika bampereza n'icyo gipapuro igipapuro mfite ni nta masezerano basinyanye yuko akuye umwana muri kuraruje ariko ntabwo hariho detaye ngo uyu mwana ujyanye twamukuye ayageze ahagutya byagenze gutya ntabwo iyo stori iriho ko hariho gusa uwandi uwakiriye umwana amazina ye itariki barasinya bateraho na kashi icyo gipapuro nicyo mfite njyewe rero bansabye kuko bankorera request ngo ije neza bakazareba muri arishive bakareba stori kuko ngo iyo bakiraga umwana hari inyandiko ngo bakoraga y'ukuntu umwana yaje muri kuraruje
yego
bakavuga bati ngo umwana tumutoye aha ese tumwasoma umusa gutya ibintu nk'ibyo iyo stori rero niyo bari kuvuga ko iri ije neza kandi ngo bitara amezi atandatu cyangwa umwaka ngo kugira ngo bayibone iyo request rero narayitanze uyu mwaka ugitangira n'ubu ndacyategereje ntabwo baransubiye
kuri iyo dosiye baguhaye urwo rupapuro baguhaye wavanye ku Kacyiru hariho agafoto kawe ukiri umwana mutoya
nta gafoto kariho urumva ngo bibagiye no kujya kukaka kuko ngo bakundaga bagiye muri kuraruje gushaka isori igipapuro cy'uko nageze muri kuraruje ngo umunsi umwe bigeze gushaka kujyayo ngo batanga ofisi abantu bari bizi ngo hari inama ariko ngo agafoto kanjye kari kamanitse urumva ngo muri kuraruje yabaga amafoto y'abantu y'abana baharerewe ahamanitse ngo nanjye nari ndimo bongeye gusubirayo bababwira ko ibintu byose babimanuye ngo babijyanye ngo kubibika mu bubiko
none si icyo gipapuro ufite cyerekana koko ko wari ufite imyaka ibiri igihe wavuye muri kuraruje
ntabwo cyerekana ko nari mfite imyaka ibiri gusa we bavuga ko baje ndi umwana mutoya kuko ntabwo baje icyenda kane baje icyenda cyenda gatandatu icyenda karindwi kiri mu rugo ndaza kukireba neza ariko ngo nari umwana mutoya kuko baranajyanye bisaba ko haca n'indi myaka kugira ngo mbone gutangira ishuri ariko muri kuraruje ho icyo gihe ngo basubireyo gushaka urwo rupapuro bivuga ukuntu nageze muri kuraruje ngo hari umumama wareraga abana ngo yabwiye ko ngo uyu mwana yaza uruhinja kuko mfite mu gahanga akantu kadakovu bisa nk'aho wenda muri jenoside ari nk'ukuntu bahungana ari wenda ari uwagerageje kunyica cyangwa se ari nk'iyakisida yabaye mu gahanga asa nk'aho ahondaniyeho byari byoroshye ko muri kuraruje umuntu umbonye wese ahita amenya aravuga ati uyu mwana ndamwibuka yaje ari uruhinja maze muhana uruhinja kuko ngo n'iyo miryango yo muri mu Butaliyani yahamagaraga Jeanne d'Arc ndimubwira yuko ndi umwana wabo ngo kugira ngo bamenye n'uko bamubwiraga ngo uwo mwana ahondanye mu gahanga akababwira ati uwo mwana ndamufite rwose nimuza nzamubereka mumusuhuze cyangwa se munamujyane nimubishobore
ariko se abo bantu bari bazi ko bafite umwana bakaba bazi ko hari uwamureze
natekereje ko wenda bashobore kuba wenda hari uwari ubizi ko umwana wenda yamuhungishije muri kuraruje akamusigayo akumva ko wenda yarokotse wenda akaza kubaririza bakamubwira ko hari umuryango wamujyanye ko Jeanne d'Arc ari umuntu yari enterekitere sinzi wenda niba yarasizeyo nimero ye muri kuraruje simbizi rwanda nyuma ya jenoside hari ukuntu abantu bagiye hanze babaririzaga bakabariza abantu basize cyangwa n'imiryango abana basize ariko uwo mutante we aracyariho yanabimbwiye ejo bundi arambwira ati hari imiryango yawe hari abantu bangahe bahamagaraga Jeanne d'Arc bamubwira ko bagushaka uri iwabo ati ariko ntabwo twabyitayeho yarapfuye ubuzima burikomereza
nibutsa bumva ijwi rya Amerika kuri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukabwitwa Uwanyirijuru Rose wavuye mu kigo cya kwaruje ku Kacyiru ufite imyaka hafi ibiri nuko umubyeyi uhagukuye Jeanne d'Arc Rutaremara yakubwiye ukaba ari byo wakuranye kandi nabyo utekereza ko biri ku mpapuro wahawe ni na Croix Rouge icyo dushaka no kumenya umuntu waba yarafituwe wari utwite muri 1994 kubera ko wanyirijuru zashobora ko yaravutse muri 1994 cyangwa mbere yawe ho gatoya umuntu rero wabatekereza ko umwana yaba ari umwana w'umukobwa cyane cyane abari mu Butaliyani niba hari umuntu wigeze atura mu Butaliyani muri iyo myaka za 1995-1998 kugeza mu mwaka w'2000 yavugana na Croix Rouge avugana na Jeanne d'Arc Rutaremara umwana ari mu kiganiro agasaru kabura gashakisha umuryango we ubu ngubu wasanga abantu mu Butaliyani bakumva wasanga hari nabo umuturanyi hafi aho ngaho ari abavandimwe bawe ari abantu mu muryango wawe nimba hari umuntu mu muryango wawe ukumva uyu munsi
yaza kuba utaza huva naho turuka uba yisanze aho ngaho uteretse aho gusa
ngaho rero nyine komereza aho ngaho ubabwire ni wa muntu utantanga ni iki wumva ushaka kubwira uwawe uwo ari we wese ukumva muri kano kanya
mfite amatsiko cyane yo kubabona nkabahobera nkabagira mu buzima bwanjye abantu benshi bandi kuri Linda kubera amateka iryo zina naranaryanze numva ndiyanze ndavuga nerekane y'ikirindi zina ko n'ubundi wanyise ntabwo ngira iyo mva niyonje Jeanne d'Arc rero yapfuye ataranyibaruza yashakaga kunya doctor akanshyira mu irangamimerere ariko apfa bitarakunda ubwo rero nabaye aho mu kirere nta muntu n'umwe unyiyanditseho famiye ye ntawavuze ngo agire initiative yo kuvuga ngo anyadopte anyiyandikeho mu bana be cyangwa se anyiyandikeho nk'umwana we murangamumerere we nta kintu na kimwe kiri nta zina rya papa nta zina rya mama
birumvikana ni ibintu bibabaje kandi bikomeye bigukomereye ni nacyo tuba tubiri hano mu kiganiro gasoro kaburaga kugira ngo tubashakire imiryango tubafashe kongera kugira ubwisanzure bw'umutima mwumve namwe muri abana nk'abandi ndagushimiye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye tuzavugana kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
Agasaro Kaburaga
Undi mwana nawe ushaka umuryango we ni Seraphine Isabaye umwaka w'2002 uyu mwana wari ufite ababyeyi bari batuye ku Gisenyi hafi ya Gishwati yazanye n'umuturanyi i Kigali yahageze arabura yisanga mu kigo cy'impfubyi Seraphine Isabaye ari mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye akagari ka Cyeza umudugudu wa Binunga
nabuze umuryango wanje nkiri mutoya ariko ntago nibuka ngo nafite imyaka ingahe naburanye n'ababyeyi banjye ntago nagerageje kubashaka nyine ariko na n'ubusinda babona nagiraga ngo mumfashe habe na famiye nta muntu n'umwe nzi dufite icyo dupfana cyangwa se nkomokaho nta n'umwe
uwakureze yakubwiye ko yakuvanye he
ntago ngenza agace nari ntuye ariko ni muzima nce za Gisenyi koko ni ndibuka ko hari umuntu wamvanye mu rugo nemfite mama n'abavandimwe banjye papa we ntago nayo imuzi rero hari umuntu twari duturanye yaramfashe amvanye aho twabaga anzana i Kigali nganye kureba umugabo wiwe nyuma yaho rero uwo muntu tuza kuburana anzana i Kigali ntago nzi ngo twati mu kahe gace tuje kuburana rero nanjye naje kuyoba mu kuyoba nisanga irwamagana wa rero hari umuntu wandiraga ati irwamagana nyuma yaho umuntu wandiraga aza kumfata anjyana mu kigo gituye Muhanga cyareraga impfubyi na n'ubu kiracyaretse ngo kitakizerera ari naho n'ubundi gusa ntabwo nagerageje kubashaka
Isabayo dusubira inyuma gatoya kugira ngo numve neza inzira wanyuzemo uvuye ku Gisenyi uzanye n'umuntu muje gusura inshuti i Kigali mugeze i Kigali muraburana
ego yari umubyeyi yari afite abana nabo twari duturanye ariko afite umugabo wakoreraga muri Kigali rero uwo mugore n'uwo mugabo nyuma tuza kuburana nk'uko naba nabuze ndavuga nti reka mfate imodoka ko numvaga nimfate imodoka ndi busubira mu rugo iwacu Gisenyi imodoka rero njye nafashe yari yajyaga i Rwamagana
wari ufite imyaka ingahe
ntabwo naba nibuka imyaka nari mfite nari mutoya cyane kuko nari ntariga
kugira ngo ufate imodoka se barakwishyuje cyangwa bagushyizemo gusa baragutwara nk'abatwara umwana babona ko nta mafaranga ufite?
Yemo nta muntu wanyishyuje amafaranga, ntekereza ko bashobora kuba barambonye ninjanye n'umuntu ntibanyishyuze ariko ntabwo nishyuye.
Ugenda uzi ko ugiye ku Gisenyi usanga i Rwamagana?
Njye numvaga ko ninjya mu modoka kandi bijya i Gisenyi nyine nkasubira mu rugo nisanga i Rwamagana, kuko nageze mu masaha ya nimugoroba ngeze i Rwamagana, kuko iyo modoka niho yagombaga kugarukira n'ahandi yagombaga kurenga. Bankuramo bankuyemo rero hari ikigo cya gisirikare kiri i Rwamagana, nicyo cyagiye kinjira ku mukecuru wari uri hafi aho ngaho. Baramwatuka bantwari banshakiye umuryango ariko ntibagaruka. Rero uwo mukecuru waho nawe aza gupfa, ariko mbere y'uko apfa hari murumuna we yari afite ambwira ati ninjya gupfa uno mwana uzamutware. N'ubu uwo mukecuru wundi nawe yarapfuye, ariko umugabo we ariho ni nawe n'ubu ngubu ukiri kunyitaho, uretse ko n'ubundi ndacyabimuhanga. Navuga ko nezanye ariko nta kintu dupfana. Rero abo yanyoherejeho nibo bahise banyohereza Muhanga, ari naho nakuriye mu kigo cy'imfubyi, ari naho ndi gukorera.
Ubwo wari ufite imyaka ingahe ujya mu kigo cy'imfubyi, ugera mu kigo cy'imfubyi?
Nari mfite 8.
Uva ku Gisenyi, wari uzi ko izina izabayo ari ryawe? Iryo zina wari uzi ko ari ryawe?
Nari nzi ko ari ryanjye, ariko ikintu nzi ni uko ari ukuntu umubyeyi yajyaga guhamagara ntiwitabe. Iyo yampamagara inshuro nyinshi sinitabe, yongeragaho Imana izabayo, ariko izabayo ndabizi ko ryari ryanjye, ariko irindi ryo ntabwo nari mbizi.
Ubwo uva ku Gisenyi uzana Kigali n'uwo mubyeyi, wari ufite imyaka ingahe?
Ngereranyije na ndumva nari mfite nk'itandatu itandatu gutyo, kuko nari ntaratangira kwiga, kuko ni kuko natangiye bari bagiye kujyana mu ishuri baravuga ngo ntabwo igihe kiragera cyo kwiga. Rero iyo yantanze mu buryo bwo kujya gutembera avuga ati nugaruka uzajya kwiga.
Mama wawe yari azi izina ryawe akaguhamagara ukamwitaba? Wari umwana w'imyaka hagati y'itanu n'itandatu. Umwana w'imyaka itandatu aba azi izina rye, aba yitegura kujya kwiga, aba azi izina rya papa we n'izina rya mama we. Izina rya mama wawe urarizi?
Izina rya mama nayo nzi rimwe, nibuka kwitwaga Mukantwari niryo nzi.
Papa wawe se we izina rye wari urizi?
Oya, ntabwo nari mbizi, ariko nayaga numva ntabwo nari mbizi, ntabwo namenya ko ryo neza, ko nayaga nkunda kumva mama akunda kuvuga ngo yitwaga Habyarimana, ariko ntabwo mbizi neza niba ari we. Ariko nakunda kuvuga ngo yavuga ngo umugabo wanjye Habyarimana, ntabwo nzi ngo ninde.
Hari umuturanyi umwe cyangwa se babiri wibuke izina rye nk'abantu bakunda kuza iwanyu?
Bari ntabwo ngubu nzi niyo bari baharimo. Harimo uwitwaga Janine, yari afite umugabo batera uguru yo mu rugo, kandi uwitwaga Uwimana na Petero, hakaba harimo n'umwana turanye witwaga Rukundo wari ufite papa we w'umukoro dofensi w'umukobwa.
Ubwo muzi Kigali ni muwuhe mwaka?
Ntabwo naba nibuka umwaka, ntabwo naba nibuka mpe.
Uribuka igihe wavukiye?
Ego.
Wavutse ryari?
96.
Nukuwa ko waje Kigali mu mwaka w'2002. None se icyo kigo warerewemo warakuze urakomeza gukora aho ngaho?
Narakuze nyine bitewe n'ibyo nari narigaga, kuko bakeneyemo nyine umuntu wabikora bamama akazi, kuko n'ahantu nari mfite aho kujya. N'ubu ngubu ndibana ariko nkoramo n'aho ngaho n'ubundi.
Ukora muri icyo kigo cy'imfubyi?
Aho narerewe niho nkora.
None izabayo mama wawe wamusize ku Gisenyi hashize imyaka yose, mama wawe ntabwo azahuri ntigeza gushaka, ubagahinda karamwishe yibaza ati umwana wanjye ko yagiye ntagaruke, uwo muntu wari wakuzanye ntiyagushakishije ngo avuge ati umwana twazanye ari hehe, kujya musubira iwabo mbabwira aho umwana ari. Ugeze i Rwamagana, abantu bashinzwe umutekano barakubonyura umwana w'imyaka itandatu udafite aho ujya, ubabwiye ko uri uwo ku Gisenyi, ntibagushubije ku Gisenyi ngo bagushakishirize ababyeyi, ahubwo bagushyize mu kigo cy'imfubyi. Ntabwo wigeze na rimwe utekereza ko hari amakosa agiye akorwa n'abantu ku giti cyabo, ariko bigatuma utegera umenya aho ukomoka, utamenya ababyeyi bawe, kubera ko ni muri iyo minsi bagusubiza ku Gisenyi nta kabuza mama wawe yari agutegeje wari kumubona?
Ndashaka nari mubone, kuko hanimo naho nibukaga, ariko buriya yuri kubana n'umuntu utari umubyeyi wawe hari igihe ugira ubwoba cyangwa ntiwisanzure. Ariko navuga ko ari amakosa abaye n'igihe n'ubushobozi buba budahari ngo bafashe kujya gutanga ayo matangazo cyangwa iki. Kandi nanone numva kumaze kugira ubwoba nyine, maze kumva ko ngize nyine ubwenge nkabwa nterekana ibitekerezo ku muryango wanjye nabigize maze kugera muri iki kigo. Rero nagerageje amakuru ubu abo bantu banzanye muri iki kigo banditse n'amakuru bantanzeho nsanga nyuranyije ngiye nayo mfite ku buryo nawe ujya kubwira ikigo ngo kike kunshakira umuryango wanjye kuko numvaga binyuranyije n'ibyo batanze.
Niba hari ikintu wibuka ku Gisenyi aho mwari mutuye, ni hehe, ni mu kahe gace, ni muyihe karitsiye, ikintu bikandi mwari mutuye, mwari mutuye hafi ya kiliziya, mwari mutuye hafi y'umusigiti, mwari mutuye hafi y'amaduka, mwari mutuye hafi ya sebe ya se, mwari ni iki wibuka ukavuga uti aha hantu twari dutuye hari hameze gutya?
Ntabwo nibuka ibintu byinshi ariko nzi ko twari turi inyuma ya Gishwati ho gatoya, twari turi inyuma ya Gishwati, bivuga ko hari igihe kijya kigera nk'ababyeyi bakabwira abana ngo bajye gushaka inkwi, nayaga mva nayo nyine mutoya ku murugo bajyaga tujya gushaka inkwi muri Gishwati, n'imbere ya Gishwati twari dufiteyo mwene wacu ariko ntabwo nibuka izina ngo ninde. Ikindi twari ya Gishwati na Kivu, ntabwo namenya ngo ni mu kahe gace ariko twari turi hagati ya Gishwati na Kivu kuko ntabwo twagiraga Gisenyi mu mujyi. Nta kindi kintu mba nibuka, ikindi kintu nibuka ntabwo nzi ngo ni isoko, hari isoko twajyaga duhahiramo bahitaga Inyakabanda, ntabwo nzi niba ari ko hakitwa ariko bahitaga Inyakabanda.
Iyo mwabaga muri abana mukina muri iyo misozi, warebaga hepfo gatoya aho muri Gishwati ukabona inka zigandagaje?
Nanga nabonaga uko ntabwo twe turyegeye neza nyine, nkuvuga ati twakunda abantu bavuga ati tugiye guca muva mu gace kamwe tujye mu kandi, ahantu ikintu cyarabuze twe twagendaga nk'abantu bagiye mu gace kamwe tuvuye mu kandi. Twari turi hafi nyine, twari dusa nk'aho ubwo twegereye ikivu kurusha uko twegereye Gishwati, kuko twakoraga akagendo mu kundi kugira ngo tuve mu rugo tugera ku Gishwati.
Hanyuma muri iyo myaka yose, muri iyo myaka ukura kugeza ku myaka itandatu, wabanaga na mama wawe wabwiye ko yitwa Mukantwari, ariko se papa wawe wigeze umubona mu gihe wari ukiri muto uri mukura uri igitambambuga, wigeze umubona atashye?
Aya, nyanakuze ntawe nzi, nta n'ifoto ye n'imwe nzi, nta kintu kimwe muziho.
Na mama wawe ntabwo yigeze akubwira aho yagiye? Wumvaga gusa amuvuga ariko ntakubwira aho yarengeye?
Nta kintu yarabimbwiyeho na kimwe, nta kintu na kimwe nari mbizeho. Numvaga nyine avuga gutya iryo zina gusa ariko nta kindi mbiziho. Nta nubwo nanjye nagiraga amatsiko nkuba nabimubaza, nyine numvaga ari ibintu bisanzwe.
Hari undi mwana mwari mufite mu rugo cyangwa se wakuze uri ikinege?
Aya, bari bahari bakuru kuri njyewe.
Bitwa bande?
Harimo nari mfite basaza banjye batatu. Umwe niwe nibuka ufite, harimo witwaga Noheli, ariko abandi bo bari bafite ya mazina y'amasinyandaro bita abantu nyine, harimo witwaga Pusi na Rukara b'abahungu. Kama nari mfite bakuru banjye batatu, ariko umwe ye yarapfuye agwiriwe n'inzurwe n'umugabo we n'umwana, ubwo nirwa ngo yasigaye babiri. Ubu ntabwo mbibuka amazina, ariko nduka ko muri bakuru banjye harimo umwe wari ufite umwana witwaga Yaya w'umukobwa. Nuko Mbazi, nuvuga ngo nk'aho ari njyewe wari mutoya, ariko mama ye yarabyaye undi mwana ku ruhande nyuma yanjye w'umuhungu. Nta kuntu nari nakuze nkundi Filite, uwo mwana naramwitiriye Gafilite, yaramubyaranye n'undi mugabo bamwitaga niba ntibeshye ni Jean Paul.
Muri iyi myaka yose ishize hafi 28 kuva uvuye iwanyu, nta muvandimwe wagushatse, nta mubyeyi wagushatse, kuva wagiye mu Kigali ukisanga Rwamagana wahise utandukana n'ababyeyi?
Yego, twese dutandukana, ariko ndivuga ko nkima uwo mugore akimara kunjyana tugeze Kigali, nagiye kuvoma ngeze kuri uwo mugezi mahurirayo n'umwana wa nanone wa mukuru wa mama, ntawo mukuru we mwibuka, ariko hari umundi mwawe waraje gushaka akazi Kigali twahahuriye. Rero nkimara kubura abo bantu bari banjyanye, nasubiye ku mugezi ngo njye kumushaka ndebe ko namubwira ngo nsubize mu rugo ndamubura, ariko nyuma yaho nta yandi makuru nigeze menya ajyanye na famiye yanjye cyangwa se ngo umuntu yaranshatse.
none gukura udafite ababyeyi udafite abavandimwe ari ibintu byakugwiririye waravuye mu rugo ugiye gusura abantu ugiye gutembera muri Kigali ugahita utandukana n'umuryango wawe nibwo wagize Imana ukabona umubyeyi wemera kukorera ariko se gukura utari mu muryango kugeza amagingo ya byakugezeho ingaruka zingana iki
ntabwo navuga ko ni nyinshi cyane navuga ko ingaruka nagize byo kuba ntararizwe n'ababyeyi banjye cyangwa abavandimwe banjye ko nanjye mba numva nifuza abavandimwe banjye ikindi kibazo nagize kuko n'uwandize yandize nk'umubyeyi ariko ntabwo kuba atari kumwe n'ababyeyi banjye
birumvikana mbese mwahise mutangira kubiganira akumva yuko agufite kugira ngo akurere ariko wari ufite ahandi ukomoka cyangwa se yakumvishije ko ari we mubyeyi wawe ko nta wundi icyo kintu mwacyumvikanyeho mute warufite imyaka itandatu uzi neza ukomoka kugira ngo bigereho uvuge uti niwe mubyeyi wanjye nta wundi mfite mwabyumvikanyeho mwumvikana yuko akubereye umubyeyi ukurera ariko uko ufite nawe ukomoka mwabyumvikanyeho mute
impamvu byabitangoye nivuga ngo nkimara gutandukana n'ababyeyi banjye nakuze nakunda umuntu uvuga mama cyangwa papa ibyo bintu ntabwo nakundaga rero aho hantu bateraga bwa mbere ho bafite abana ari na papa na mama nayo imeze nk'aho mfite irungu kuba ndi muri aho ngaho rero no kuba barajyanye muri icyo kigo babonaga batazandira ngo bishoboke nivuga ngo muri icyo kigo kuba barajyanyemo nivuga ngo ntabwo bari babwiye ahantu bajyanye n'ubundi bambwiye ati hari tugiye gusura ati tuzagaruka ngezeyo kwa korode harimo abandi bana batoya tungana ngeze n'amahirwe nsanga harimo abandi twayaga duhura muri izo karitsiye za Rwamagana n'ubundi ubwo baragiye bandikisha amadokima mbazo kuyandikisha ntabwo namenye igihe uwo muntu wantwariye yatahiye urumva ni mu cyaro mu cyo za Rwamagana ukajya kuko umuntu ndera ni umuzungu ukabona ahantu uri kurya neza uri kugira cyose nibagiwe ko ngomba gusubirayo hamagaraga papa naho hamagaraga mama numvaga abantu turi kumwe bose tumeze kimwe ntawe uri bubangamire ntashaka no gusubirayo kuko nta mirimo yari ihari naki numvaga aho ngaho ariwo ngomba kuba ndi mu gihe ntarabona ababyeyi banjye ariho hantu numva ntekanye kuko abantu bajya no kunyandikisha nta kintu bambajije wenda ngo babe bambaza ati se utukaye cyangwa iki ngiye ruvuga ngo ndashidutse mbona ntaho pasiporo bimeze
none rero mbwira niba kubwa Imana mama wawe Mukantwari akiriho ndetse byawe n'amahirwe na papa wa Habyarimana akaba akiriho cyangwa se umwe mu bavandimwe bawe ndetse n'abaturanyi bariya mwari muturanyi hafi ya Gishwati bajanine bawimana barukundo niba abo bose hari umuntu ukumva cyane cyane aho mu muryango wawe niki wumva ushaka kubabwira muri kano kanya ni wa muntu utambaha kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo
n'ikintu nababwira cyane cyane niba mama akiriho icyo nabwira ni uko mukumbuye cyane nanjye nkumbuye kuba nakumva umubyeyi muhamagara mama ndetse nkumbuye abavandimwe banjye ndabwira ko mbakumbuye cyane kandi nifuza guhura nawe kandi ndabakunda
bizabayo Serafine komeza wihangane ndasaba cyane kugira ngo abantu benshi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya bashyire hamwe bakomoka aho mu Gishwati bazi umubyeyi witwa Mukantwari wabuze umwana mu mwaka w'1996 amuhaye undi mubyeyi bajyanye gusura abantu Kigali yitegura gutangiza umwana we ku ishuri abantu bamumenya bazi ko umwana yahakuriye abajyanye nayo gutora inkwi bazi ko umwana agiye ntagaruke bamenye yuko ariho ari hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga bazatuhamagare kugira ngo tubabwire aho umwana aherereye aho izabayo mwese niryo zina muzi cyane izabayo uryo zina uzumva hari cyo rimubwira kumva yibukuye umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 6 mu mwaka wa 2022 nyaboneka muzaduhamagare kugira ngo tumuhuze n'umuryango we ndabashimiye nawe rero izabayo wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga ndagukomeza ndakwihanganisha kandi ndakwifuriza amahoro y'Imana
Agasaro ka Buraga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro ka Buraga mu mwaka w'1996 umwana w'umuhungu yatandukanye na papa we Casimir Richard bahamagaraga Casimir Richard wari umusirikare igihe yaragiye ku rugerero kuva icyo gihe ntiyongeye kumuciryera shimi Imane Voda tuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata kagari ka Kanazi umudugudu wa Kiru
nabuze ababyeyi banje mama bamwita mukama Saudativa papa bakaba bamwita Richard akabavukana na Kazimwari Kadafi bose barabasirikare bakaba bafite n'undi mukuru wabo bita Robert wacuruzaga Nyabugogo bakagira n'umugore wa Kazimwari Kadafi bita Chandari
ariko mbere yuko mbwira abo ngabo bene wanyu banzumbwire ababyeyi bawe ushakisha mwatandukanye gute niki cyabatandukanije
mama yatandukanye na papa papa yaragiye muri Kongo ngo monambara yo muri Kongo nyine 1996 mama na papa babaga mu Kiyovu mama ni amakuru ni uya amatipa wawe umuryango we nyine akambwira umuryango wanjye akambwira uko bimeze akambwira ati rero wowe shakisha uburyo wabona umuryango wawe kuko mama nambaraga afite zo kuba mbega imbaraga naza afite zo kuba yashakisha umuryango ni njyewe kuko nanjye ukeneye umuryango wanjye ni njye ubikurikirana
none se uwo muryango uri mu Rwanda kunumva umbwira na bene wanyu ndavuga abavandimwe ba papa wawe
ntabwo bari mu Rwanda
bari hehe
Kazimwari Kadafi aba Uganda papa nawe kuva yajya muri Kongo nyine ntabwo we turamubona
irindi zina rye ni rihe papa wawe
mama yambwiye Richard ntabwo irindi zina ari nsobanuye neza
yakubwiye ko yari umusirikare yarafite iheranka yarafite irihe peti
Kazimwari Kadafi kuko ari we mukuru we babanaga na mama yambwiye ko ari Richard Jean Major
ariko se umugabo uwo bakubyaranye we yarafite irihe peti ntabwo yakubwiye ipeti rye
ntago ipeti ntago niriwe mbitindaho cyane kubimubaza ariko nawe yari afite vi ebyiri n'akadomo aba kari kuri vi
hanyuma ajya muri Kongo muri 1996 na n'ubu ntaragaruka
1995 na n'ubu nge nabuze irengero ryiwe none aho mama ahita ava mu Kiyovu mama tuye mu karere ka Ngoma aho bita Rukumberi nanje gutura hano mu Bugesera nuko nyine nanje no gushakisha nanje niho nubatse niho nuye
ese wavutse ryari
navutse 1996
nukuvuga yuko papa wawe ajya ku rugerero yasize uvutse cyangwa se mama yari akigutwite
yasize mama nwite
hanyuma kugira ngo mama wawe yimuka ave mu Kiyovu babanaga mu nzu ya leta ni inzu bakodeshaga aho bari
ba inzu ya leta babagara mu Kiyovu mu nzu za leta
hanyuma rero ajya kuva muri iyo nzu ya leta bamutegetse kuyivamo cyangwa se yayivuyemo ku bushake bwe kubera ko umugabo atagarutse
niwe wabivuyemo abishaka ajya mu cyaro nyine asanga kwa sogokuru niho nge ni naho narerewe ko mama we yasavaho ngaho ajya mu muryango wenyine iwacu za Rukumberi
hari amakuru yari afite ku irengero ry'umugabo we kugira ngo ave muri iyo nzu ya leta kubera ko yashoraga no kumutegereza akazataha kubera iki byabaye ngombwa kwava mu nzu kandi ataza amakuru y'umugabo we cyangwa se yazi icyo wamenye ni
impamvu yayivuyemo ari yabanaga na mukuru we wo bita Kazimwari Kadafi noneho Kazimwari Kadafi niwe wari ubayoboye niwe wari mukuru muri abo basirikare nyine noneho n'andi makuru mama yamaye yambwiye yuko yari inshuti ya Mubaraka Muganga ko Mubaraka Muganga bamaye na nimero yiwe ndamuhamagara mbona ni bize nagajya mfata ngo yari inshuti ye cyane kuko mama yambwiraga ati ni yarazaga tukicara tugasabana nyine nk'abavandimwe nje rero kubera kutabikurikirana cyane kuko nanjye nari igihe nihugiyeho kugira ngo ngire gufata uwo mwanya wo gutekereza mbaze mama ibyo byose yansabye kubanza nanjye abanza nkiyubaka niko nabivuga
ariko kubera ko hari abo bantu kandi bafite amapeti maremare akomeye mu gisirikare bagendanaga kubanyuraho bakabafasha cyane cyane kubabanaga gicuti n'ikivandimwe icyo gihe kumenya amakuru ya papa wawe biroroshye kubera ko ndumva abantu bafite amakuru usa naho bazi bose
ngenda bazi ariko ntabwo kubabona n'abantu bamaze kurenga sina kugira ngo bafatishe n'ikibazo kandi nanjye ndaciriritse nta kintu ndageraho bazi kubana nakurikirana amakuru ari naho ngera bakambwira ati se wabona uhamagara na fande mukuru wabumubaza ibiki bakanca intege numva nyine ni ibintu niyo mpamvu nitabaje cyangwa wenda kwitabaza namwe mugira icyo mumfasha kuko abantu bariya bafite amakuru ya papa ni abantu barenze bari kure yanjye rwose ntabwo nabageraho
na Kadafi ntabwo mushobora kuvugana
kazi ntwari Kadafi nawe sinzi nimba ari mu Rwanda ariko nagiye no kuri eta majoro ngiye kubibaza barambwira ngo baramusezereye gusa n'icyo bambwiye nta kindi kintu banangarije
ninde wakubwiye ko yagiye kuba muri Uganda
n'abantu abo yayoboraga hari abantu benshi tuziranye kazi ntwari Kadafi yayoboraga bazi na papa ariko amakuru nyine y'ahantu ari bakambwira ati yagiye muri Uganda ngo ni n'umupasiteri ngo bakambwira ngo nzajye ngo Uganda ngahantu ngo basengera ngo njye kubaza ngo niho ngakunda kuba ari numva nyine ni ibintu biri birebire numva jye sinabibasha niyo mpamvu ndi kwitabaza mwebwe ngo mumfashe
yego ariko nagira ngo nongere nkubaze nshimye Imana iyo uganiriye na mama wawe ahasigaye atuye aho ngaho mu karere ka Ngoma nibwo mudaturanye ariko muravugana kuri telefone
turavugana
wigeze umubaza ukeka impamvu papa wawe yaba yaragiye muri Kongo ntatahe
mama dore ukuntu we yabimbwiye mama yambwiye yuko yagiye urabizi abasirikare muri kigali agihe abantu bari bajagaraye noneho mama papa akimara kumusiga na mukuru we bajyanye mama ubuzima ngo bwaje guhinduka abona kubaho ni ikibazo ahita afata umwanzuro wo gusubira mu cyaro naho iyo nzu bamusizemo kuko n'uwo mugore wa kazi ntwari Kadafi bita Chandari bayibanagamwo ngaramusezera ngo ati njyewe reka ngende mu cyaro mbe ari mu rugo nyina jeje kwa sogokuru uwo Chandari nawe rero ba mamakuru ngo yagiye muri Amerika kugira ngo nawe mbone nimero ye nyifatishe ni ikibazo noneho narebye uwo nguwo bita Vumiri y'abacuruzaga Nyabugogo mama yajya ambwira cyane nibaza se najya Nyabugogo nkajya kubaza umuntu w'umucuruzi wacuruzaga ndi nkweto bita Vumiri ya 96 97 numva nabyo ni ikibazo
ubwo rero ntabwo hazabura abandi bantu baturutse Uganda bazanye na Richard cyangwa se na Kadafi babazi bazumva yuko
kazi ntwari Kadafi we yarazwi kuko ni umuntu nyine no ku rugamba hafi aho ngaho baramunsi cyane
niba bakumva niba na papa wawe akumva muri kano kanya ni wa muntu utantanga niki wumva ushaka kumubwira ushaka kubwira umuryango wawe ushakisha muri kano kanya
ni ikintu nababwira ikintu cya mbere ni ukubona umuryango wanjye ikindi cya kabiri na byanshimisha cyane mbonye umuryango wanjye kuko nta muryango mfite nuwo kwa mama ariko nuwo kwa papa nawe ubukenewe kuko imyaka 30 ngize na ko 29 maze gukura nkeneye umuryango wanjye nta n'ikindi kintu wenda nawe makeneyeho ni ukubona umuryango abona umuryango uba hasi gusa nta kibazo
Evode nshimiye Imana wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze namwe.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona. Wiki kintege shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu igihe inkambi zo mu cyahoze ari Zaire zaterwaga umuryango wari warahungiye i Bukavu wanyuze wari kale ujya Masisi ugera i Kisangani naho bamwe mu bari bawugize bagaruye mu Rwanda n'abasirikare b'u Rwanda abandi bari bagiye babura urusorongo kuva i Masisi kugeza i Kisangani n'abana bane baburanye na nyina ndetse n'umukozi wabo umuvandimwe we Inga Bire Regine niwe tuganira tuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Kinyaga umudugudu wa Rubungo.
Hari abavandimwe banjye na twabuze twarababuze burundu ntituzi grace yabo niba bariho niba batariho ntabwo tubizi.
Mwababuriye he?
Muri Kongo.
Mu wuhe mwaka?
Busese nko muri 1996.
Abo bavandimwe bawe amazina yabo ni bande na yahe?
Hari ya Murije Christine yari umukobwa mukuru, hakaba Umuhire Gilbert umubyeyi Florence, n'undi wari agahinja witwa Mutangamundu Imakire. Hari n'umukozi wadukoreraga witwa Nyiratezimana Esperance. Uko biri kose yari mukuru we ntiyabura rwose na mama witwa Ategekimana Veronique. Noneho nkarangisha ati wenda n'uwaba yaramenye amakuru yawe yatumenyeshe.
Mbwira, mutandukana muri 1996 mwari hehe? Mwatandukaniye he?
Twari mu mashyamba ya Kongo.
Ugerageje kwibuka mwari mugeze he? Mwari mugeze ishanje? Mwari tingitingi? Mwari mbanda?
Mwari tingitingi bitaga Katrivera ni hafi ya twendaga kugera Kisangani.
We ntabwo uhibuka neza?
Hitwa ndahibuka mu kanya wenda turarangiza kuvugana nahibutse. Hari ubwo njya nicara nkahibuka neza.
Icyo gihe wari ukiri umwana mutoya?
Nari ndi mutoya.
Wari ufite nk'imyaka ingahe?
Njye navutse muri 1985. Urumva icyo gihe nari ndi muri cumi n'imwe.
Yari ufite imyaka
cumi n'umwe nibyo.
None se aba bose mwari kumwe muhungana muri ayo mashyamba muragendana?
Twabanje kubura uwitwa Christine, niwe twabuze bwa mbere tukigera i Masisi. Tubura Christine uw'umukire yavurisha. Noneho turakomeza nk'uko kugenda twarageze iwarikare tubura Umuhire Gilbert. Turakomeza twendaga kugera Kisangani, bari batubwiye ko tugiye Kisangani. Twarahakambitse nyine dutegereje ko batwambutsa kubera ko hari hari uruzi runini. Turahakambika hashize nk'umunsi rero tuhakambitse, nibwo inkambi bayisenye ari mu rukerera. Ubwaho ngaho nibwo twabuze, nabuze nyine mama n'uwo mwana witwa Florence n'uwo mukozi wacu witwa Nyiranteze. Twaranibintu twarahinaga tukavuga Nyiranteze n'uwo mwana mutoya nyine. Ubwo twababuze mu icyo gitondo nyine basenyeye inkambi bucya turi bujye i Kisangani.
Uwo mwana muto yuvuga ni Mutangampundu
Imakire, ariko yari uruhinja mama yari amuhetse.
Kuvuga ngo mwaramubuze kuba umwana w'uruhinja, uruhinja ntirugenda, ni ukuvuga ko aho ngaho
yaburanye nyine na mama n'uwo mwana witwa Florence n'uwo mukozi wacu witwa Nyiranteze. Ariko
mbere yuko muhunga mwari mutuye he mu Rwanda?
Ku Kibuye mu Rutsiro, mu karere muri komine Rutsiro, umurenge wa yari segiteri Gihango.
Muhungiye muri Zaire icyo gihe abahungaga ngo bashyirwaga mu nkambi bakurikije aho bakomokaga, aho bari batuye, munahunga muhava mwajyanye n'abantu mwari muturanye mwakomeje kugendana?
Yego, twagiye nyine igihururu, ariko abantu bakivanga. Noneho bakivanga nyine ku buryo byagiraga aho ugasanga uri kubona abantu utazi nyine, ukabona na trace yabo mwari kumwe. ni ntago mbizi neza kubera nari ndi na mutoya ariko twe twahungiye Bukavu, ni muri Bukavu n'abantu bavaga mu nkambi bakajya mu mujyi wa Bukavu nyine intambi barazisenye turahunga umuntu nta nubwo yabagaye ari kujya wapfaga kugenda ubwo turagenda duca Imasisi tugera Imasisi nyine Imasisi kuhamenya ko ari Imasisi hoho twasanze abantu bavuga Ikinyarwanda bakatubwira ngo hari muri Masisi intambara irakomeza aho ngaho rero nyine tukiva Imasisi niho twaburiye uwo mukuru witwa Christine turakomeza
mbwira nka umwana w'imyaka 11 kugira ngo uhaguruke Bukavu ugende ugere Imasisi ni nko kuva mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Kongo ujya mu majyaruguru mwahagenze mute mwahagenze iminsi ngahe mwararaga he byabaga bimeze gute
rero nyine iminsi ishobora kutayipreciza neza kuko nari ndi umwana ariko twaragendaga aho bwije tukaryama aho bwije iyo mwabaga mufite ihema mwararamburaga akaba ari ryo muryamaho cyangwa imvura yaba iri kugwa mukarya iyorosa nyine mukamera nk'abicaye mukarya iyorosa kugira ngo mutanyagirwa hari n'ubwo nyine mukazinduka mu gitondo bugitangira gucya mukagenda noneho nkatwe kuko twari dufite abana ababyeyi bacu umwe yajyaga imbere akajyana n'abafite imbaraga undi akaza inyuma nyine akurura abadafite imbaraga noneho babandi bagiye imbere aho bageze hari amazi bagatura bakarinda ba bandi ubwo wenda baba bafite n'agafu bagateka nk'igikoma bakarindira ba bandi ubwo ba bandi aho bazabageraho bakabaha nyine ku gikoma bakongera bagahaguruka bakagenda mukagenda noneho mubonye bugiye kwira mugataba abantu uko biri kose twagenze hanini mureke twicare turarara ubwo ba bandi bagiye mbere bakabona ahantu nyine hazima hari amazi wenda mwabona nako murya mukagashyira bagatura aho ngaho bakabarindira ari nako bari gushaka icyo kurya ubwo haba hari icyo babonye bagaterekaho wenda ba bandi bakaza kubashyikira hari ako babonye bakagaburira abana mugakambika aho ngaho mukaryama gutyo buri munsi mukabigenza gutyo ubwo rero hari n'uwabaga adafite n'icyo arya agahaguruka akagenda wenda ahaguye nyine hakaba hari nk'abatetse bakagira ko bamuha cyangwa se bakanabibura bakaburara nyine harimo n'abicwaga n'inzara harimo n'abicwaga n'inyota harimo n'ababyimbaga ibirenge bigatoboka ibyo ni ibintu niboneyeho ni ibintu niboneyeho ukabona umuntu ibirenge byabyimbye bigatoboka inkweto zigacika abantu bagahambiraho ibyenda ku maguru kugira ngo barebe ko bagenda bakagenda
ngiye kugusubiza Imasisi gato kugira ngo tugende dushaka buri umwe bitewe n'igihe mwagiye mutandukanira n'ukuntu mwagiye muburana wambwiye ko uwa mbere mu banyu mwabuze mwamuburiye Imasisi uwo ni yankubye Kristo
ni ukuvuga ngo tutagenze Imasisi turahacumbika ariko intambara ibintu bibi birakomeza biba ngombwa ko duhava turakomeza tukihava rero gutyo ahandi twaciye twakambitse twari twaramubuze nyine gutyo mwagendaga wenda mukaza guhura nimugoroba ni twaragiye nimugoroba ntitwamubona turamubura
mumubuze muri ikomereze
twaramubuze ababyeyi batangira kurangisha bararangisha ariko tubura trace neza turayibura kuko hari abagwaga mu mazi hari abo ibiti byagwagaho bagapfa hari abo bicaga nyine ntitwamenya trace ye ariko ubwo hariho n'igihe mwanaburanaga mugakomeza mukagenda hacamo nk'iminsi nk'itatu ukabona murongeye murahuye ariko uwo twaragiye wenda twavuga ati wenda uyu munsi twamubuze reka dukomeze ejo tuzamubona turamubura
umuhire Gilbert we
nawe twarakomeje tugera ahitwa Walikale mwayo mashyamba ya Walikale niho Gilbert yaburiye
nawe muramushakisha muramubura
nawe turamushakisha turamubura ntituzi niba yarapfuye ntituzi niba yariho niba yararokotse niba atararokotse ntabwo tubizi nta n'uwo twabonye guha amakuru wenda ngo atubwire ngo yarapfuye
ikisangani niho mwaburiye benshi kubera yuko uwo niho watandukaniye na mama wawe niho watandukanye na murumuna wa buriya mutanga mpundu makura tarukira umwana birumvikane ko cyane cyane
na Florence umubyeyi n'uwitwa Uwumukiza anako uwitwa Nyirantese Nyirantezimana Esperance
wari umukozi wanyu
yego
kugira ngo abantu bane baburire icyarimwe ni ukubera ko habaye igitero habaye ikintu cyo guhinda abantu bakirukira icyarimwe bakagigana
habaye igitero cyo kwica abantu nuko nyine abantu bariruka twedungiwe nari ndi kumwe n'abandi bavandimwe banjye duca iruhande rumwe nabo turababura tugira nyine ngo ni bya bindi by'ibisanzwe nyine ko mushaka kuburana mu kugira mukabonana ariko nyuma y'icyo gitero nyine habayeho gukusanya abantu ngo bagaruke kugira ngo banahaze inzira zo gucyura abantu ariko bo ntitwababona
icyo gihe ni naho babakusanyije hamwe mugaruka
badukusanyirije hamwe bamwe barataha straight away abandi tujya muri transit ikisangani noneho nyuma yabo turataha
biba bimeze gute wumva umeze ute mwumvise mumeze mute igihe mwari mwiteguye kugaruka mu Rwanda musize igice kinini cy'umuryango aho muri Congo igihe mwuriraga indege mutashye mwarebye inyuma muravuga muti abacu basigaye hano mu mutima wawe ni iki cyari kirimo
nyine twatahaga ahubwo ukeka ati wenda se baba baratashye tugeze mu Rwanda nabwo turababura tunabajije tubura nyine tubura amakuru dusanga ntabaye ubwo duhita twumva ko nyine basigaye
ubu nibwo bwa mbere ufashe umwanya wo kugira ngo ubashakishe nibwo bwa mbere uvuze yuko abantu bawe mwaburanye cyangwa se wari warashakishije ukundi wari warabivuze ukundi
aho nyine urumva uhaje ikintu kimeze nk'umwijima ni ubwa mbere ntanze itangazo
kuba uyu munsi mpakiriye mu kiganiro Agasaro ka Buraga uko mubashije gushakisha abawe mwatandukanye mu bihe bitandukanye muri iyo nzira muri Congo nyuma y'imyaka 27 ukaba ushoboye kubashakisha urumva umeze ute niba bakumva niki wababwira muri kano kanya
iki nababwira ni uko turabakunda umuryango urabakunda turabakumbuye hari n'umuriho byadushimisha kumubona
lejini rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga nkifurije amahoro y'Imana
Agasaro ka Buraga
turacyane mu mwaka w'igihumbi 1996 igihe kandi inkambi z'impunzi zasenywaga muri Congo yahoze yitwa Zaire umubyeyi yatandukanye n'abana be babiri b'abahungu hatunga Imana na shimiye Imana ndetse n'umugabo we Kadini Jabo Ndakira Mukarusagara Teresa nyina wabo bana atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimihurura akagari ka Kimihurura umudugudu wa Mahoro
kinzanya muri kiganiro nuko njya numva mushaka abantu baburanye nababo
none wowe wabuze nde
je nabuze umugabo wanjye yitwaga Kadini Jabo Vicente n'uwo mwana wanjye w'imfura yitwaga Hategeka Imana Ndereye
mwaburanye mute
twaburaniye muri Congo
muri Congo ahagana he
hariya bita duwani kure hirya uvuye ikiwanja uvuye mu nkambi ya Gatare
ubwo hari muhe mwaka
96
byagenze gute kugira ngo mutandukane
twari kumwe nuko baturasaho turiruka turanyanyagira turi mu ishyamba rya Gatare turaburana ndaza ndingangera hariya zabunagana za kiwanja na kibumba ndababura neza mpita mfata imodoka ndataha
uyu mwana w'umuhungu Hategeka Imana niwe mfura yawe nduvuga ko icyo gihe 1993 mwari mufite umwana umwe mwembi wowe n'umugabo wawe
ya twabari babiri
uwa kabiri ariho
ntabwo ariho nawe twaraburanye gutyo
yitwa nde
nitwaga Nshimiyimana Damascene.
Nshimiyimana Damascene yarafite imyaka ingahe mu 1996?
Yarafite imyaka 13.
Naho Hategekimana
yarafite imyaka 19.
Mbese mbuhungira muri Zaire niyo Kongo y'ubu ngubu, mwahunze muturuka mu kahe gace k'u Rwanda?
Batunze duturuka ku Kimihurura.
Ugarutse usubira ku Kimihurura?
Subira ku Kimihurura.
Nta muntu ubugeza kubwira uguhaka n'uno k'uyu muhungu wawe cyangwa se k'umugabo wawe cyangwa se nako n'abahungu babiri, nta muntu wigeze ahunguka ngo kugira ati narabarabutswe bageze aha naha bahunga bari mu ishyamba, nta kanunu kabo wongeye kumenya kuva ubasiga muri Congo?
Nta kanunu kabo nongeye kumva.
Uyu Nshimiyimana mujya gutandukana nawe mwari kumwe cyangwa se mwaburanye mbere?
Oya, twari turi kumwe twese. Twari tugeze ahantu bita ngo ni ku rukwe muri Congo. Nuko turasaho rero tuhita tunyanyagira twese, buri muntu agenda ukwe n'undi agenda ukwe, tekereza inkambi nzima bayishenye.
Yego.
Iba ari benshi cyane rwose, ubwo turagiye tuhita twiroha mu ishyamba, ubwo ninjye nazamutsemo jyenyine. Ngeze haruguru abantu bakambwira ngo hari abantu baburanye n'ababo, nkajya nkashakisha abanjye nkababura. Mbonye mutwe wanjye utakaye mpita kuvuga ngo reka ajye kugwa mu Rwanda ntayo.
Iyo wicaye aho ngaho mu rugo ugatekereza Nshimiyimana, ugatekereza Hategekimana, ugatekereza umutware wawe Kanini Jabo, wumva umeze ute?
Nawe urabyumva nyine, mu rugo ngira nkaceceka, ikintu nisunga n'Imana, dufashwa mo n'amashengesho nta kindi.
Niba muri kano kanya umutware wawe Kanini Jabo ariho, ndasaba cyane ngo abe akiriho, niba kumva, niba Nshimiyimana na Hategekimana bahungu bawe bakiriho bakaba bakumva, ni iki ushaka kubabwira ngo uyu wa munota w'umutima, ngo uyu wa munota w'ineza ngaho nawe bandikira ibaruwa y'urukundo, ni iki ushaka kubabwira?
Ngena babwira nimba bumva bariho bakabona bakiriho ko bagomba gutahuka ko mpari ndi ku Kimihurura ndi nyina wababyaye, bashaka bakazanamvugisha ugize uwo wabona ukamubwira ka nkuvuge muvugane.
Nanjye nashimishijwe cyane no kukwakira mu kiganiro Agasaro Kaburaga Tereza Mukarusagara. Ndagukomeza nkwifurije amahoro y'Imana.
Nawe
ganiro Agasaro Kaburaga cy'umunsi ntanu kirangiriye. Mbashimiye kwa mwaduteze amatwi. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanyu bwanditse mukanatanga n'umwirondoro wanyu, hamubarizwa n'incamake ku muntu ushakisha, ni 001 2 0 2 7 3 7 6 3 6 nongere nisubiremo 001 2 0 2 7 3 6 1 0. Naho ubutaha nyari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Agasaro Kaburaga karabonetse.